ffe twaliwo kati mwe abaliwo temunnalaba nga twali baddala twalina amazina ge bayita lumba nga tabamubo bazina salusa akandooya ne kali kusonga bw'oba tobimanya osemba nga tuyambangako oluusi okukola dduyiro mwe bino bye mudduka mmayiro okufuna enjawulo olwamalanga oligita nga tudda mu gandaalo bwe baayitanga abamanyi awo nga nesoolayo chika dansi polepole tolinda kengere funayona omalemu bakwongere noliba muwe wekala bajuze fizi z'abaana bw'omaloziwa todda mu kwerumya bw'oba osanze ekifi ky'enkoko ng'olya n'ezabbanka bw'omaloziwa nga puresha ekkakkanye awo kwanywamu olucupa lwa bbiya ng'onywa bazibumbira kwatika todda mu by'okwerumya byolabikuyiwako ettaka tayali bawondera mwetimbe timbeyo kaskinikonga kacyasharana mwetimbe timbeyo akabina konga kacyali gicika dansi polepole tolinda kengere funayona omale mu bakwongere noliba muwe bwekala bajuze leka nzinywe nzinywe zenywako zesange leka nzirye nzirye zendyako zesange ne bw'ogamba okekkereze weerumye mbw'ogaggawale bwe kiba si ky'ekiseera ky'omunnanga ebyampuna ze nagaana ebyokwerumya nakoowa kino ekiseera kati kyaffe kyakukyakala kira nenyeenyamu kuggumba nga bwe neeriira bye njagala sitresi ze tonnyumiza nkola binnyumira kika dansi polepole tolinda kengere funayona omale mu bakwongere onoba muwe noliba muwe bwekala bajuze
MP3, UgandanMusic.com.